babadde bannenyanga wendi wagula musembere ebintu bisanje ebiwabu omanyikazi we nnakula kale nga nswala tya nnyo okuyiya ebintu ebimbumya nnoonya kyendibawa mumpagidde bange ensiima nange munfudde omuntu ow'ebbeyi nakati kenda bise nnafunyeyo kuugo musomo topiki ya leero ekwata kukola kwawulira ebyokukola wabinyuka ogira otambulamu eno sikwagala naye gwe munnange okyategana enseene ekunyiga asembera kulondesa magezi omuntu okukola n'oyitibwa bambi ayinawo ebizibu by'osanga bibeeraku mubeeramu ab'empiiga amafitina bulikootandikawo ne bajereka era bangi bannaffe abaalemwa ng'awoze by'obutale ebyo sibisobola gw'osanga ajjuuza erwanjiri yeetisse ekibba atambuza nju bameka b'osanga abaali mu kkola ey'emirimu n'ensonga emulemya nga tematiza awoza nnavaayo olwa nnansibi yanyiya wooteeri oli aloga kale okuwangula tuniyo osanga mu ensozi nga nkambudda mu kuzeebalama awunyuseseke okupakasa kubamu biibino k'oguma n'obyeŋŋanga awo ojja kufuna tosenguka ekigambo bandoga nakkanga amugamba ebiibino nti omulimu omukulu gonnemyasibwa jjajjaawo kukangi g'omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sibwa jjajjaawo n'asumba amalogo nga kutiisatiisa obeerwa akagambo kekkambye kaddemu sibwa jjajjaawo alimirira munno gyakola kiweewanikanga omulimu gwa munno senku sibwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno ttafu sibwa jjajjaawo walimya munno ogwo omulimu ogufudde obusika yemwakayimba kaka sibwa jjajjaawo ndowooza gye ŋŋenda kakati nkuwadde omumuli bwe mbula mu mbeera y'ewakanga mpanga omanyiza ebyobuweemu byewala bisudde bannaffe bangi bawaba olwenduulu temunyiga ab'emize bwe gityo nkukoonamu oluusi n'oyiga kintu kupakasa ssente lutalo gwe lumba kijasaba kanga tobatya n'obula bakangasa mbalaba gyempita n'oluusi nange gyenkola beetuuma obuyinza n'olowooza oba ono katonda bwakanga ogamba muganda wo beewaana ebitundu gyasibuka n'ofa omwoyo nasomoka lwera okyangaya osanga omusoga akyakozesa ate ekyakiyira bwe yamubuuka akyoli nnyonyi n'abeekyakwentwetwe n'ebitundu bingi ebirala kalikya yaabwe agikkangisa takutiisa mugambe n'ewammwe nti sibatene emagezi ag'omukkakkanya mw abasibuka ewakisooka mpala n'okumpya ewaala kimwogero kanga kyambula sekamatte kuleeso gy'okimpa ŋŋamba abantu kimugamba omuntu okwewala mpulira beewalako eyakkanga n'oti omuntu yakubya gy'asibuka n'otala eyava ebwamba bw'anyumyayo n'oti ebwamba gy'oli mu kujja yali nnyanyonyi kikyakujja ewammwe gy'owaano gy'okotogera emirimu gy'abanno gyekomya n'ogundi oli mubi tokangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sibwa jjajjaawo n'asomba amalogo nga kutiisatiisa obeerwa akagambo kekkambye kaddemu sibwa jjajjaawo alimirira munno gy'akola kiweewanikanga omulimu gwa munno senku sibwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno ttafu sibwa jjajjaawo walimya munno ogwo omulimu ogufudde obusika yemwakayimba kaka sibwa jjajjaawo kintu kupakasa ssente abaagalowa weesibaviri osobole abaafuno basanyuka oli munnakuza bantu bantama tebakwemaza obeeko wookoma mbamanyi nyaaba ekika bwe kiti batwakusabira gy'oli muganda wo okolera mu ntalo okuva lwewatandika mwadde olufunawo nga bajja beesesa bali mu kampala te wano tobitundawo nga ntunda n'otuuka okugamba yewe ettaka baba mu kwesunsa bangi baali mwadde eby'ensi kwe kukola empala nayeetamu takusengula kulesa ebyakumenya mbunno omuntu si yefulaana luli mu kujja kukwerumba bulungi muliitamu okusomesa olutatamu manye yakyawa okumanyera n'okubuulirirwa kwetamuwa naye nkukutira obugumu gy'okolera nywera mulenzi okuwangula alemye emirembe gye okunoonya ssente tokufuula mannyo kusinikaala osobola akulemya by'okola mateeka g'obugagga gaagano wamaka ogatuukiriza buli ky'obaze ku lubiya mubeeramu okukeera mu mpewo nkugambye enkunta okweresa ebirungi n'oyitibwa oluusi omufuta ng'oseevinga kuba kukekkereza olw'okubangezeonaalyandya wabana sinzira kulangirawo ujeka kale no bananga bagalo malabye ko nakadde kangu wento ndeka mutendereza jenzi jobugozo bunyumo bujuda makuru amau sona kulira mapera ntuntu n'omukyale ngando mu nsokole bukeseri ewala osana kuzibwa bulungi ne manya ebizimba abantu mukume kyaleeta nkyeyami mpoza abalemi ayitawo bankukule nange ntega kubamba kwenye kumisa emibi yezekasibwayimbi erya kapoli noonya lubira ndabula abekiika mpyenkola sigenda kuvaawo kange bw'omuntu atakola kutya nga katonda yekiika muli mulangira sigwajjajjawo n'asomba amalogo nga kutiisa kisoobe wakagambo kigambye kadde sigwajjajja abalimirira munno gyakola kiwewanikanga omulimu gwa munno se sigwajjajja osiranya bannammwe n'abamu bagenze magongo omulimu gwa munno tafu sigwajjajja walimya munno.